aan ku bilownay waxaa dalkaasi Kenya weli ka socda tirinta codadka doorashada madaxweynaha ee dalkaasi looga dareeray talaadadii lasoo dhaafay. Waxaa jirada madaxweynaha si weyn isugu haya madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto iyo ra-iisul wasaarihii hore Raila Odinga. Warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay doorashada waxaa Nairobi nooga soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Weli waxaa dalka Kenya ka soconaya tirinta codadka doorashadii maalintii talaadada ahayd ka dhacday Kenya oo ay sida adag ugu loolamayaan madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto iyo ra-iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga. Guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha Kenya ee IEBC ayaa si weyn ugu howlan tirinta codadka doorashada madaxtinimo. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Kenya Wafula Jabukati ayaa sheegay in hannaanka tirinta codadka doorashada madaxweynaha ay waqti badan qaadatay. Waxa uuna eedaasi dusha uga tuuray wakiilada axsaabta ee ku sugan goobta. Xogayaha guud ee xisbiga talada haya ee Kenya ayaa sheegay in doorashada lagu shubtay inkastoo uusan wax cadeyn ah raacin. Arrintaasi ayaana sii kicisay walaaca ay qabeen Kenyaanka. Balse sirkaal ka tirsan guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in aan la jabsan nidaamka tirinta codadka doorashada madaxtinimo ee Kenya. Dadka Kenyaanka ayaa aad waxay uga dhursugayaan natiijada doorashada madaxtinimo iyaga oo dadka ay walaac ka qabaan nidaamka gaabiska ah ee ku socoto tirinta codadka. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa horey waxa uu ugu baaqay shacabka Kenyaanka inaysan wax walwal ah ka qabin natiijooyinka kala duwan oo ay soo gudbinayaan warbaahinta, isaga oo sheegay in marka tirinta codadka ay soo dhammaato in warbaahinta ay natiijo isku mid ah ay soo gudbin doonaan. Waxa uuna sheegay tirooyinka ay soo gudbinayaan warbaahinada inay yihiin tirooyin ku salaysan foomamka ay ka helayaan goobaha ay codtirinta ka socoto balse aysan ahayn natiijo sax ah. Saaka Ruuti ayaa xarunta guddiga oo ay ka socoto tirinta codadka waxaa la geeyey foomamkii u dambeeyey iyagoo guddigu ay wadaan tirinta iyo xaqiijinta waraaqaha lagu codeeyey. Musharaxa ku guuleysanaya xilka madaxweynenimo ee Kenya ayaa laga doonayaa inuu helo 50% oo lagu daray hal cod. Haddii aanu jirin musharax ku guuleysta in ka badan 50% oo lagu daray hal cod, labada musharax ee ugu cadcad ayaa geli doona wareega labaad ee doorasho cusub, taasoo lagu qaban doono muddo bil gudahood ah. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.